Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Them Kema can do. Only job. Yo, boy, yo, mobs. Let's go.
We stuck a man and he went on a week. I come to man, yeah. Baby, Vendela, Paduze, yeah. Deep on in Vela, man, no name, yeah. We stuck a man on Savela, but to Veva, come back, yeah. Bafuna, Banca, de Kata, yeah. I'm a meat, Kala, Vela, Kanye, Baka, Baby, Nivesa, oh. Aba leti tetu wa memuli siketi yo. Siba ziba wo. Bebe ni besa wo. Bezo kamba sunga wa mekuli beme kapu. Iwe ni nacho. Chivuvili ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufosinga. Bebe ni nacho. Chivuvili ni dola. Tumafuna na stress.
Dopest, freshest name in the game,
beauty
ladies and gentlemen.
Beauty yako sufosinga.
I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funkutu. Never butterflies, Umumuchi for Montico. How I can't breathe on a Wushiku. I just be thinking about you. That hotel, unless I found you. Kitty J, when I'm around you, beside you, inside you. Meet a fair wadi pressure. Self-esteem on his alley tabesha. She's my piece, it a campela pressure. We share ile langati to our mulesha. Natural beauty wakamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You a baby ni besa.
Aba leti tetu wa memuli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Bezo kamba sunga wa mekuli beme kapu. Iwe ni nasho. Chivu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufosinga. Baby ni nasho. Chivu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufosinga. Niwe alo.
Uta bati ile langa. Piti yako feka ile landa. Awe sula konedi weli landa. Ewa nakasha batunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufechi kombola. Atinga tau kwetesha salamu kongola. Abana siria sati mwana wadibiali kamo kava pavembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elwa I beauty wakamba. Kaka piti akavama katamba. Wose pachipanda wa makamba. You a baby ni besa.
Aba leti tetu wa memuli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Beso kamba sunga wa mekuli beme kapu. Kiwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufosinga. Baby ni nasho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufosinga. Niwe alo.
Apachalo chavuta. Na magero pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nasho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose vavakanga. Iyo tu pisi jimu inapanga. Baby bauze.
Iwe ni nacho.
Ulo libe na make up. They can't compete. Baby ati shut up. Waba fewe kata kwa wana back up. Baby we.
Iwe ni nacho.
Can't be worldwide. Kabundi kapishi. Chue mpala cha wanyama. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandeka. It's the Sean Kester, what up?
Kunchanga kumies.
Urijabu.
Spock smiling. Mose Dima.
Iwe ni nacho.
Stash in the
bay. Iwe ni nacho.